Ooh, Boogie Empire, Kid Fox, Dano, Peter Knight, alongside JR, represent, check it.
Ukita naitika mama, hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama, kwanini we unaniumiza sana. Ukita naitika mama, hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama, kwanini we unaniumiza sana.
Kakuwe muwe, ngakwaza denole kawo mbuja watulugunya. Ogulila otia kwe Nama Bujeko, Baga Susan Jalam, Mubutu Folimba, Mama Wedeko, Ogo Mutima Gwansolo, Mubutu Folimba, Mama Wedeko, Ogo Mutima Gwampolo Goma,
Ukita Naitika Mama, Ata Ukisema Nasiaga Sana, Kazi Zako Zote Nafanya Mama, Kwanini We Unani Umiza Sana, Ukita Naitika Mama, Ata Ukisema Nasiaga Sana, Siaga sana, kazi zako zote nafanya mama. Kwanini we unaniumiza sana? Ono step mother, yambonya bonya. Ono step mother, yantuntuza. Ono step mother, yambonya bonya. Step mother, nze yantuntuza.
You reap what you sow. Step mama, good love you official. You see I've been there before and I've seen this before. What goes around comes around. Good love in happy flow.
Chosiga chakungula, chobola banze siwamba burila. Yena yena risa muna chitala. Enko merelo walifo chitala. Why not?
Ukita naitika mama, hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama, kwanini we unaniumiza sana. Ukita naitika mama, hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama, kwanini we unaniumiza sana.
Yoko bonya bonya, kukubiriza samanya. Ewe vyataro za mwe.
Singate ya kenda, mama. Twandi wadeo, matuta karamu.
Una better analyze, start to realize. Step madiliko, you talk alright. Change up your mind, you want for me so kind. Some peace you have to find.
Stepmother, ukita naitika mama. Hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama. Kwanini we unaniumiza sana. Ukita naitika mama. Hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama. Kwanini we unaniumiza sana.
Josika chakungula, jobola banze siwamba burila. Yena yena risa muna chitala. Eko merelo walifo chitala. Why die? Yeah, yeah, yeah.
You reap what you sow. Step mama, good love you official. You see I've been there before and I've seen this before. What goes around comes around. Good love and happy flow.
Ukita naitika mama, hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama. Kwanini we unaniumiza sana. Ukita naitika mama, hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama. Kwanini we unaniumiza sana.
Ain't nothing to sum out to our galleries. Bless him, Lord.